le boya thuteng tsa moshweshwe. Ga ba o kgabela galala tsa mmino ga ba reng ngwana wa gaola maseka. Jwale dikatara tsa la di re kgatlhane ya kgatlha batho ga kgatlhane. Ga gaulane ya melami masilo ka gaile batho gwala dikgaitsedi. Ba re bogale ke nna ga ke ya botswalelwa bogale ke botshwanetse bana beso. Ga ke magarane ke poe molala ke ya lona phaka sa poho ke kgatlhela bašana ba metse e memphethela diwelefatshe ke a gopo. Kgolong go tsho molamo wa mokgwamphiri ke ngwaya tse le kgwego botshudinyane ba mokokoto tlhankana ya ikgwabitla masafele. Ba re gabane ga ba ka masiba a wetse sepikoko. Ga ka ga dithwena gapha di a keleketla banna ke nna segenya pere maginago botsofadi tshwene mangwe ke tlologolo matshwafo. Jwale ba re lebelo ke la methaka ga lefele ntate masilo ga ke ntho kgathalelwa ke pere. Ba re ke senna ke kgabelela ganong goba ke tau ke phuma ke gaboma jwale batho ba gaoa mala. Batho ba gatsela kampeng batho ba le ba go nkgalela fatshe ba le tipatipa ba gaola dithota ba etia ka dilomo. Ba re kgologolo go bala kgobane sa matlankana ka kgelekenya batho ba sa bobetse. Fela ke dikgalala tsa mmino gaba mmele gabe ka Lesotho. Banna ba re ke gaba ka Lesotho ke gaba ka kobo ka kobakoba ka gibela tsela ba re moya wa ka o setlagale ke tlhasela thota. Ke khutlo se koti ditharo le khutla kampa magabagaba tlho ya pere manong ga e kolete. Kgomo ya koti ke betsa jija ya mankakatapane ke betsa seagela ba re kgothala kgothala kgothadi sa gaitsedi ya kgotso ga ke khitla ka thabelo mo nyako bana ya gaola ya
Thank you. Thank you. Just keep. Thank you. We'll be right back. You're me.